is a bro, yeah, no man back a soul. Oh, I can show you the way how to flow. Cause unani this, this, na bado na keep slow. Seti zote mina go, commando na find the door. Iwe, iwe down room, wana tumia my name. Do mana na mwaga sum, na vashine so to home. Wewe nyumba yodongo, mindo mvua za masika. Na kubidi unipe hongo, kinyesho tamomu nyoka. Acha bra, bra, cheese na wakama ta. Brother, many sister do, wana nito superstar. Cheki na vongea ngea, dozi za kita. Kwa jeans wanani feel, na pewa na bamba ta. Na kupa michano kwa food, di mix kati. Nalipa kama gano ni cool, tumbaka sweet. Walisha ni appreciate it, tize kwa mba mte besti. Freba mbaka steti kwanza cheki na vobasta tani flow. Kama feedi zaidi, kumzidi chidi. Na pobidi nta wazidi kwa speedi za nani zaidi. Wala si shangai, si jari, watu wa semayo. Mistari yangu inachoma kama injira matayo.
Wana baki bitu atini, kiwa nina flow. Haters wana ona shy. Wana taka niwe chini, na mini na go. Awani kiti waka fry. Wana baki bitu atini, kiwa nina flow. Haters wana ona shy. Wana taka niwe chini, na mini na go. Awani kiti waka fry.
Mtoto kita kwa sana minipo gado. Wapinzana unakata wakati wam the word on me. Panapo flow basi nipo tease bro. Kwa vile na find the door, si kwa ana do. Nilivo misi chuji difa kabisa na doom. Hiya kwangu dibaji ni the same na salam. Nateleza tukiulaji mwisho wana blame. Haki wanite bridge favor zao bubble gum. Riri ya kwa kambi na michano haitu bambi. Si shangai mtenda dhambi kuhaso kakumbi kumbi. Idea za wizi wizi lazima tuzi freezy. Minafanya mangamizi na sitaki ya jize jizi. Tize ni noma noma na sasa so shani soma. Wala siyogopi ngoma na spirit tu kama ukoma. Sitaki utaizi lazy sili yangu mwenyezi.
Life laki nye mwezi na michano na jikwizi.
Wana baki bitu atini kiwa nina flow. Haters wana ona shy. Wana taka niwe chini na mini na go. Awani piti waka fry. Wana baki bitu atini kiwa nina flow. Haters wana ona shy. Wana taka niwe chini na mini na go. Awani piti waka fry.
Kwa wingwa micha wazo na jisi na the flow. Kila kona na chagumzo kitani na koso. Ingawa kuna vikwazo lakini nazidi go.
Mi mwana wa X-Pizzo na poteza mbaka shows.
Ziwe ladha za kita watu wanashangaa. Kila kona ya mta kwa ladha na wahada. Japo naweza rap lakini sipende drop. Si kwamba na shindwa pop bali napenda hip hop. Will tease bro,
yeah,
ndo langu manem. Nakimaiza kwa hizi flow, kila kona kila sem. Kimziki nshaweka viki maono zede na B. Tize, sitabiliki kwa michano R&B. Will tease bro, yeah, ndo langu manem. They wanna keep it low, bado tu nipo the same.
Wana baki bitu atini, kiwa nina flow. Haters wana ona shy. Wana taka niwe chini, na mini na go. Awani bitu waka fry. Wana baki bitu atini, kiwa nina flow. Haters wana ona shy.
Top Tag, Stick Along, Producer Shaska, A-Music.